I praise music, baby.
Yeah.
Woo.
Oh. Wanaona news tulifanya juzi tujabakiza. Hii ni original ndo maana niona nang'aa kwenye giza. Ukifuatilia sana mapenzi atakuumiza. This type of dick at your girl aseme unaniumiza. Uliza heaven or hell, what do you sell? Look at my bell, he's a Chanel. Family matters, they wishing me well. Said if I love her, but come on Miguel. No, ni champagne papi. Wanajua ila hawataki. Siku na mkabidhi mama car keys. They be like damn. They be like damn,
goddamn,
how will me figure Ebo? When I turn them on that low, he's getting money for show.
Money.
You niggas living in vain. Joji fools they maintain. I'm on the top of the, I'm on the top of your food chain. Ya on a game la bongo. Kuki nyingi ma uongo. Zima nipa ma usongo. Niguso niguso ndo manake unatoka chongo. Fact we don't give a f*** kwenye longo longo.
Kwanza na low key standards. Pili mini gang gang tatu siko easy. Sinezo beef wala hate ila juu niko wise me the OG kingpin. Machizi wanatukazia number wakati pishi zao na wacheat via email. Aso imekuwa my nickname. Full details. Dushi boy mi ndo OG boy kwenye buzz mi napita kama kali. Wali chuma zao kivulini kipindi bina saka zangu kwenye jua kali. DMV bila auto tune kwenye booth. Drip kwenye drill roof. JODs, Louis V's. Niggas eti hoodie this. Green green X anataka nipa BJ. Nikamuachia sim DJ. Mama alicheka big time. Alipona nimetoa hit song na business. Stress ilikuwa my weakness. Gondo alikuwa my witness. Haters wamekuwa kama koni. Mana niko juu na wadanka kama Kobe. Na mini ko God, one man army, wala so soshi. Mambo ni bado, wala so tani, ubeshi ubeshi. Kamuvi mi Rambo, nani wadhani, leo ni mazeshi. Kunizidi wa ubado, hata awe nani, haijalishi. Na mini namba moja, yeah they know. Tubishane kwa hoja mifano. Wananisoma baka boda, so leilo. Nguvu za soda na wachora Picasso. Itikadi za kirasla kidube. Dimeshaga mataka mkude. Na madumu wananitaga kivuruge. Vile nalia mshaga dube. Napigaga slow, napiga fast, wala sina wasi. Karibu kwa show, first class, ukitaka dance. Wanasema hii ni soul, soka ya pass, na mine me bless. Kama waja we njo, hizo kwa fast, ina make sense. Hizi level high level siguse, wameshindo wawese wese mbuse. Zamzamzamu yangu wacha nitese, washa zima mana lime kata wese. Washa toka kwenye chaki na waona, wamekusha na hakuna wakupona. Na padozi joni ngoma juu ya ngoma, wanasema busy nimeshindikana. Najua mimi ni party sio. Naona natoka mbio. Walidhani ni utani, si ndio? Na umvisi ni majonzi kilio.